namwe mulabe neunya enseno wawiraga namwe mulabe buli chintu kati chachuse umulembe gwafada nganembera kati mtuwangalira ya bunkenke namwe mulabe ensizo nawe zituse ziwesa ebyokulwanyisa ebyettabu ensi kati wetuse ya kulaga anichirimani ate mwetulije miranga abantu fenna katukabe laba mwetunaje miranga abantu fenna katukabe ensi mukulagangana manyi ensi mukulagangana manyi mwetugenda okufirwa ebintu sate kumpi byandibadde byabumbi kiraba digenda kuzikira munange sematalo okubiri munange era byasoka kiraba ne namba 3 alabika akonkonyo kujja bantu banange tukoze tutya mulabe naddala wano mu Afrika fe tugenda kusingo kaba abantu abasinga temumanyi ne muwagira entalo zibereho ku dunia mulabe ani kirimanyi chintu echo chichamu nyo nabagamba mpiti waligani omwano mufumbe oyo zali umuchalo murungi mama na mwanjali eti zali umusajyo murungi kawisa wilisoni oyo bebantu abantu abangi nenyambi wako omuntu ono omuntu ono musa mwichitibwa na nyonga aneti ati ya nyambi okumfula chino chendi banange na mwe mulabe yampadde gana makula nange katika musimi era nsaba mukama jali amuwandeko edusu nsaba mukama jali amwongere obugagga n'emikisa banange kukola kyenkola kintu nkirabye si kyangu embeera kati wetusekaye kale nno kamba wumuze embeera wetusekaye kamba wumuzeko mwena mumanye ensi kati wetusekaye banange namwe mulabe enensi wetusekaye abemikwano namwe mulabe okuwesa ebyokulwanyisa ebingi kisanyizawo obulamu n'abantu wetutuuse fenna tugenda kaba amaziga mwagala okumanya ni mutuufu era nikirimanyi ensonga eyo nkyamu nnyo kubeera nawe okimanyi teri ku nsi ayagala kujogebwa era ayagala kumusinga kale nno nange niwe mbanzi neekumira ku ntikko naye amawanga ago agabazungu gayina emyoyo emikyamu okukubagana obukubaganyi tekibatwalira ssaawa so nga tebava kantu katini nnyo ne baweesa ebyuma okuweesa ebyuma kikoseza Afirika kubanga naalumanya kuteeka ne saalumanya ebyuma tutonyumya tugenda kufa mulabye ebyuma tutonyumya tugenda kufa mulabye okuweesa ebyuma kwantamadda nz'okuweesa ebyuma kwanketa kuba sifunamu vaibu okuweesa ebyuma kwanketa kuba sifunamu vaibu n'owulira nti Russia yiyo yalumbye Ukraine n'owulira olutale Gaza Isirayiri ekaye n'owulira Irani eyombye bwekube Isirayiri n'owulira Amerika ng'erabula banange nsetakuse n'owulira Russia ng'eyomba bwa Amerika nja kukuba banange tulaga wa mulabe banange tulaga wa mulabe tulaga wa mulabe ensi ekyuse nnyo okuweesa ebyuma abantu bekyayi ate ekisingayo mulabe emitima jiri mubanga na dala dala bagaga kuno ku dunia yafe na dala dala abagaga kuno ku dunia yafe kubate banji bakaba kemali egenzi na nechi singa yombyo na barwa nira umutari okukula no kube mundu mwana watu chanketa okukula gweno kube mundu mwana watu chanketa echo kuwese byu mamba sabye echo chiveo tujenga ina gano za fezino zituyambe mukweta sam ati ne Yesu Kristu ya gamba timunango sonyi wanga abo bonna bakunyiza kirabe rachi toja yo bible aba bakunyiza tata rachi toja yo bible no ulira ntuli atamye ke mundu ekabe banangi mulabe na mwe banangi mulabe na mwe tabantu etwa tuse enkomerero yensi bambi irabika etuse enkomerero yensi bambi Iravika eduse, tunyelele kumisinjo kweda Ogwaba jaja mulabe, kubangi bafuno butakanya Bajayo kalamu hao, nevitabu nevasa ininga Irane bakanya Bajaja bali barungi Gatibala gasungu, bajaja bali barungi nyo Gatibala gasungu, nabakuma evitiwa byabwe Nebate samulabe, nekati ebyalero Emundu tusolamula, emundu wekubesanya Emundu wekubesanya, irane yonona itaka Emundu lekabanji maziga Emundu teyamba mulabe Emundu tegonjola nsonga Emundu tegonjola nsonga Oh, namwe mulabe Umulanga nze gwenkaba Gukyusibwe ku dunia Bantu banange namwe mulabe Tukabere wamufena Bantu banange namwe mulabe Tukabere wamufena Abantu bafude nyo Mewebuza chiche tuakola Ukaba maziga Banangi mulabe na mwe Banangi mulabe na mwe Jabantu tuatuse Inkomelelu yensi bambi Irabika etuse Tunyelele kumsinjo kweda Ugwaba jaja mulabe Kubangi bafuno utakanya Bajayo kalamu hao, nevitabu nevasa ininga, ila nevakanya. Bajaja bali barungi, ngatibala gasungu, bajaja bali barungi nyo, ngatibala gamanyi, ngabakuma evitibwa byabwe, nevitisa mulabe, nekati ebyalero. Mundo tusolamula, emundu wekubesanya Emundu wekubesanya, irane yonona itaka Emundu lekabanji maziga, emundu teyamba mulabe Emundu lekabanji maziga, emundu teyamba mulabe Emundu tegonjola nsonga Emundu tegonjola nsonga Tukabere wamufena bantu banange namwe mulabe tukabere wamufena Guno mulanga gwe mundu abantu bafudde nyo Guno mulanga gwe mundu abantu bafudde nnyo ne bwebuuza ki kye twakola okukaaba amaziga bannange mulabe nammwe bannange mulabe nammwe gyebintu ebyatuuse enkomerero y'ensi bambi erabika etuuse bajjajja baali balungi nnyo nga tebalaga ssungu bajjajja baali balungi nnyo nga tebalaga maanyi nga bakuma ebitiibwa byabwe ne beeteesa mu manyi naye kati ebyaleero emmundu etuuse olulamula emmundu wekubeesaanya gwemundu abantu bafudde nnyo guno omulanga gwemundu abantu bafudde nnyo ne weebuuza ki kye twasobya okukaaba amaziga bannange mulabe nammwe bannange musaasire nseeno abantu bafune ku mirembe kubanga okugyayo emundu ogonjola ebyagaana kintu kikyamunyeera tekijja mwana watu twetese gwobanga olina kyoyagala teesa ne munno mukkaanye bwesikugjayo mundu ate otwazisa amaanyi sebo sikugjayo mundu ate otwazisa amaanyi anti balugera gyakaami akatono okanyomera mitala wa mugga kasemberanga tokaba bantu bannange kyembasaba mulabe nga bwe tukitegedde ffenna gyensi etankuuse fube nnyo kweyiya wetulabanga biganye twetiise mulabe tuve mu kusalangana obulago tuve nno mu kuyiwa omusaayi malewo obutakkaanya tujjeyo ebitabo n'ekkalaamu mwana watu twetese nga n'okunene nga naŋŋaanyi anti mwe muva essungu nga n'okwerumaluma ŋŋaanyi anti mwe muva essungu bantu bangi bafudde mu ngeri ey'ekisiru nga ekireese byo bambi lwakuba tetukkaanya guno mulembe kati gwakyuse ensiraba z'ekyayi zaagala okutulaga amaanyi buli omu waali omu baagala okutulaga amaanyi buli omu waali omu bambi ensonga eyo nkulu naye ate ffe tetwefiirayo okukubagana amawanga geeyo gye tujja emmundu bannange nze mbuuza oba ki ekyatutukako bannange nze mbuuza oba ki ekyatutukako nga mmaliriza emboozi yange mubeere bumu mwenna nga mmaliriza emboozi yange mubeere bumu mwenna awo ensi yaffe twanguire naye ereme kwekyawa ne Katonda ajali eyewaffe atuteremu empeera nga n'okukubagana ŋŋaanyi ekyo ndabye tekijja nno nga n'okukubagana ŋŋaanyi ekyo ndabye tekijja nno kaŋŋende